garkion do kettino habaru sukab ummator studio kalam gordanta on gettigi mo ne hokka habaru on Aisha Madu Diamond Farida mo fofma Farida
fofma Aisha no gonda
jentan Farida dum e gaddan sukab ummator banira e meden der gettire o
de gettire ayni men jamen kalno on do luma ko sukab ummato be goni gadda der dabune de en kase men kalno on do sukab ummato be gattoto be danorde gite der habaru je chonnyol bon men jamen kalno on do kantol o championa ko leddi yasi in ko jalande sappo itati anni Aisha joni e ayari de lokaci aya suka umma tobe ibe sotta lior un ibe sotta are cecce
nonni non Farida suka umma torbe kaweni ibe gardo galurbe gada luma ku kambe keba cede de be jogiti
gancabo be da semen cettino ko hawa mamma waddini me
tagal ni golleji gese wadi timmi Nasser Ismail Dawi be ngari le galure nyemedo en ngam batte be nata e golleji goddi fereji goddi
darene wo jabe gomi mido sona wakati ji gonde neddo tollaake no heba goddum de goji gondo dun liba dun kasuwan dole njami kikwata
ni sanata
min dakke mi sonnata dundu no buri neddo jodo wuro wala ko wada mido ela Allah walliraka neddo no heba keme jeegom degom fa keme jeetati
arake chonna mi der nyalawo mido wawi hebde buudi keme didi kanji du kawrami de duudi mililda saro be an keba ko codiri nyamtu
he mabbe do jutina do so wobbe hartila beeri wobbe fa tawa nyalle be jahe be ngartale galur ne en gabbatte tewtude so dobe kulle de be jogi de enda e wallu tugol tababe wurton enda
ya anni Farida suka umma torno don tam budje hunna o addi hakillo himbe sanne dudda de wodi lalugo don tokkata du wada magani majjo kam be dar sai men kettino ko suka umma tor kalani banni men salamatu kadiri
zankai suka be joni nan tabatu nino kasan i eji i gorko darni be do lawo dellore ibe nata dar majjo iru dun den kan fodi nan min matsalaje kuma ngoni da
bai barka yanda mano din bangan da wayo
in dare da wuro wala ku heuta tamma in gorko yi gara to godo darta dun a anna iru moy anniya hoji yade imada aide ay hay wala ku heuta tuma
odun kulsu duni
kalbo min go bon hagode
sai ni de neddo hinni hore mun jomun nodde wi gara tawa dun der nokku mane a anda fu iri neddo oye non ummada tokka dun gam yidde cede dun ni wono wada
din de taywa
Farida danorde de gattida de beliyan sannefa
he he dara ko je jon ganda abbatu da danorde an
de beliyan sanne non Farida ya anni do der gallure nyamay wakati o mo jon suka umma torno git wattago danorde en sanne non
nonni no Aisha ibe gidi gattago danorde e wobbe ede gattado non gannani wobbe du ibe gatta ngam bodir kamajjum amma anni gatto danorde on wadante bonnere igitena gam cewbe da semen kettena ko electro gite go famini ni fanta shimsu
da ko to sappo sukabe jokolbe surbabe wombe ne jodi le fadangere bobiol gallur nyeme do endam be fuddu konna wala mo watta dandorde gite ala kulli hali funo wodi ko sabi ko watti dandorde enda yorno be biiri
bon dandorde gite de mido wattode gam no welika de gondude mido awjo ide kisina kan nangi e kulle de bawi nati gite am
o dela de mi watto dandorde baleje de kam mi hisina hore an kuma imi watto dandorde de kan ide bodi ya
du coup je les porte
je le porto
mido watto dandorde gam mi hisa sollare dandorde dedu no burtina ngari
gaja de charme tawama ne kay du konna jo en ande do fila ko darto hono wattugo dandorde enda ni holli wiide ke neddo no waawi wattude dandorde enda gam batte heba reena giti mudu no waawi du konna wattade gam heba beeda jiile mudu yerno docteur Nabinji Idrissa Haliri
le lunette dandorde gite hunde non ko wada gam hebande sador maji go mosala wattirde de no hibira fuudum woni sadorna wobbe mi ana dandorde gite kebaade fuuno wattete neddo watti dandorde gite podoje nange idum wawi bonude kulle golle gite nido
au niveau de l'œil
ko lati hen funi no yidaani tawe senedi watta dandorde laaton renugol gite munnaade beedugol jiile mudum no wajibi joomu yaayu a loktorobe jogibe ande do fion endan
Joni kuma sai men nata der yotere pindinol meden on to men gaddanta on suka ummator giddo jande annal sanne e moder hawrine sukabe ummator be nyame gombe gada jande annal
e nanino mamman bashir habibu suka no ummato do ko won der sigilaji on unko jande bedirol annal e kuma yaadu yeso ko risku unko ird hannonno mahamud mamman waddini men bedar do majjum
o wita kana mamman bashir habibu wonana o majanga e lcas garba jibodo en gallude nyemay o tawa do mo gollida himbe latibe waddo ballaga mudu har filaw renugo laddeji e jaye fa hande du konda ni o mo gollida e fedde wador tewtewdo filla yaadu yesu eten ird
d'abord
miden gollida ong jvr ong jingano do mo ladde e jaye min kebi ekkintinoje kewde do nomin domira ladde e jaye miden gada du golle kaliji e labinol bangeji ird du kan ekkintintamin jande taykaaki luggi ikki dundu andal mangal
scientifique
mamman bashir habibu oni no wadda ballaga mudun sanne har fila ko darto nokkuje meden tawe labi sene sukabe bandra makon non no wattana mo sembe tiagal ko yano kop no geedi dabo ko wadato endan marakech lady maroc e be tonne be gada kullantereje e der ciudi gollal to ird wonno golla
dabe palon
o yey ko min kebi ekkintinol do golle ayaji min kollitama du funo min nawtoro ird kan wadanta min ekkintinoje do internet whatsapp e ko nandi titta e do mujjinol cene sukabe ummatore leydi miden peccida habaru he mabbe ko watta ladde e jaay leydi meden denake no wudiri min gatti du dane he ardibe leydi ko watta be domi hakkeji amin
mamman bashir habibu o mujjido o laato hono neddo tewtol guddugol andal do fi jandeji ande
liade jv no watta min e lawol gandume du komin noddata bandirabe amin ummatore e wadde ir majjum hunde non ko wodi sanne
c'est vraiment
Senini olanda mako wono mo golla dum hadata jande mako ya yeso sey o moy moyta o mosa
jome jame natano de habaruji men ko sanyinol bonno
der habaruji meden ko tonyinol balli men pudire leddi niger on fijjo tonyinol balli ima fijjoji fina tawa gadeteedi julbe den de chapande jeego e go'o dum ittama
fajjo nde fijjo tonyinol bon men men jaha men kalno on do latol balle kasen de tawtore den der chubari unko otta unko kantol fijjo gongo ante liga final liga ko championa ko nyamo darogal ko atleti yasi dubi ujinage didi isapo ijoina yagu dubi ujinage didi ilasu tawtor denni wo otano jango jambe sapo didi daryere fijogongo innata UEFA der New York der chubari on pelle unko France didi jehi hada tawtor den ko kantol championa daryere unko PSG
Do men kantani o habaruji amen kusukal ummator mi yetti kitinaki on kettini men mi yetti ma da Farida sai ga tira gode on kiyari
men yetti kitinaki